Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti waliwo obwetaavu gavumenti okwongera okusiga ensimbi mu biyambako okukuza obukugu mu bavubuka naddala nga bakyali mu myaka emimpi eggwanga lino lisobola okukulaakulana. Bino Katikiro abyogeredde ku matikira ag'omulundi ogwa 20 aga Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeka Mengo, ng'abayizi 10,261 bamaliriza emisomo gyabwe ku ddaala lya diploma ne certificate.
Abavubuka mwe mutima gwa Uganda, ensi yonna okukula kisinziira ku bavubuka abagirimu n'obukugu bwe balina. Okukula kw'ensi kwesigama ku bunyiikivu bw'abavubuka ate ne ku ebyo bye basalawo okukola. Abavubuka abakuza ensi babeera abo abasobola okwawula ekituufu ku kikyamu. Ekyo nakyo naabogeza abantu bakikagambye. Njagala mujjukiremu abatikkiddwa olwaleero nti ekyobugagga ekisinga obunene Uganda kyerina si mafuta, si zaabu, si butonde bw'ensi. Ekyobugagga ekisinga Uganda kyerina bwe bungi bw'abavubuka. Mmwe kyabugagga ekisinga obukulu kye tulina mu Uganda eno. Abavubuka ababanguddwa ne basalawo okuba abakozi bajja kwezimba, ate bwe baneezimba n'eggwanga lijja kuzimbibwa.